Turn makeup on the beat.
Okay.
Just to show them we can do both. Knipa beat na chana utusema boss. Ricky, Missy Tabi Ricky, fundi wa muziki, wananita kisiki. Hey, dema kwa kisema simpendi konde boy uyu. Ujue kani game na kaliwa buyu. Endele kungo young chicha ujekuwa mbuyu. Usijifanye huni ski nigga I'm talking to you. Atuna TV na atuna radio.
Radio.
Yes of course we run the city yo.
City yo.
Heat after heat aga siki yo. Kichwani haziishi matiyo. I'm a genius musician, leo nakarisha marapa. Wene chuki na mimi watasema na gitapa. So many sacrifices yo adi kufika hapa. Nkifo mnizike kwe shima kama Benjamin Mkapa. Nyerere, easy flow, dadazawa na chuma tembele. Singeza liwa Mtwara na singeza liwa Mbele. Kama ningecheza mpira ni level za kina Pele. Kwenye mziki nimeletwa ni wazime makelele. Mi uwa nafanya visivyo fanyika. Uwaga na chana visivyo chanika. Bora muombe kungana mutu. Nisulika
ukifosi kushindana
nika ina serikali kuyamizuka 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 watasema tuko vindo 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 serikali kuyamizuka 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 watasema tuko vindo 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 vindo
konde gang serikali kuyamizuka. Ukitaka vimba nuna pasuka. Picha ndo linaanza kumepambazuka. Vipi mlosema eti nimekurupuka. Squeeze wanataka pise wa party. Kumbe ni nyoka wa kufugwa wa ngati. Mnyama mkubwa wezi mshiki ya manati. Mina ito tembo yani big elefanti. Ana ana do splingi matumbo. Mjanja siku zote wagafuati mkumbo. Tena sina time ya kuandika mafumbo. Changu si chako wai tupigane vikumbo. Ebwana nipe nikupe, ushike utupe. Nilipe nikope, kitani unikute. Niko na wanangu tunakula ndum. Leo ngombe wa maziwa mekufa kwa sumu serigari.
Kuyamizuka, kuyamizuka, kuyamizuka. Watasema tuko vindo, 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 vindo. Serigari kuyamizuka, kuyamizuka, kuyamizuka. Watasema tuko vindo, 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 vindo.
Hey, when I say serikari mean that we own that shit. We own that shit. Konde gang for everybody. Everybody. Whoa. Pomeka. Pomeka.
Pomeka. Indo serikali kuyamizuka. 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 Watasema tuko vindo, 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 vindo. Serikali kuyamizuka. 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 Watasema tuko vindo, 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 vindo.